Maître John.
Mwanango
Yamawa
Alanga Zembo
Mokona Zembo
Opingi Batangi Emini
Openisaye
Moto Mokoteo Yanza Makela
Azapapé
Nama Moko Yachirupera
Papakote Azali
Yeah.